jalleecada dadahayga naxariis adiga ku beere
at all.